njagala kutandika n'ensonga nno wabaddewo okusika omugwa okw'amaanyi ennyo wakati w'ababaka ku kakiiko ka Paalamenti akalondoola ensaasaanya y'ensimbi z'omuwi w'omusolo aka Public Accounts Committee n'abakungu okuva mu ministry evunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti. Kino kiddiridde omuwandiisi ow'enkalakkalira mu ministry eno Catherine Bitarakwate okugaana okunnyonnyola ababaka obanga abakozi ba gavumenti bakkirizibwa okwenyigira mu mirimu egy'okutegeka okulonda. Bitarakwate ono mu kusooka ategeezezza nti abakozi ba gavumenti tebakkirizibwa kwenyigira mu by'obufuzi naye kino tekibagaana kwetaba mu kulonda wabula ababaka nga bakulembeddwamu omumyuka wa ssentebe Gureti Namugga bategeezezza nti ensonga yaabwe eri ku bakozi ba gavumenti abeenyigira mu kukola emirimu egy'okutegeka okulonda. Ababaka wano bawadde ekyokulabirako ekyabasomesa abamu abakola nga aba polling assistants ne beebuuza oba kino kiri mu mateeka. Bitarakwate wabula ategeezezza nti ensonga eno abadde talina kyagimanyiiko nga tegwa mu buyinza bwe ekintu ekireeseewo okusika omugwa wakati we mpozi n'ababaka. Bitarakwate asabye nti aweweeyo obudde asooke yeebuuze ekintu ababaka kibakkiriza era akakiiko nekayimiriza amangu olukiiko luno okumala eddakiika 20 namba.
So I'm really asking, are you in capacity to give us that response or not?
Thank you, Chair. I beg for a break so that I can prepare an appropriate
5 minutes break.
Chair, I'm requesting for 15 minutes.
15 minutes. Granted, I've given you 20. You consult.
Okay. Thank you, Chair.
Akakiiko kazeemu Bitarakwate ategeezezza nti yeetaaga okusooka okwebuuza ku ssaabawolereza wa gavumenti ekintu ekyongedde okutabula ababaka ne basaba ssentebe w'akakiiko Gorette Namugga abakungu nti bagobwe bakomewo olunaku olulala nga bamaze okufuna ekyokwanukula ku nsonga eyo.
Not supposed to display any partisan colors or activities in their service or duty. But in the particular instances which have been raised, would like to receive the facts in order to make a more appropriate interpretation in consultation with the Attorney General.
Kale, zensonga ezo.